to where you are. Yami and me choka ku feature white. Ukona grill for dote zenye mi udai. Yeah, ye una cause tension. Kila saa yone mwana ku mention. Juu umeiva anta kweka kwa pension. Na wendo to priority utapata your attention. Yeah, at ease, alert. I'll be your soldier, be my commandana. I'll give you all I have. Na kukiwa no masaja ata provide, yeah. Kaile tu wagwa, ngetango kwa teka weni mwana wagwa. Tunaopeo pressure di wana waka. Umeiva wendo nataka. Kaile tu wagwa, ngetango kwa teka weni mwana wagwa. Tunaopeo pressure di wana waka. Umeiva wendo nataka.
Dagwedaga, baby girl, sita mind kuku hala. Uki come through, baby girl, nita kusho. Pull up in a black condo. Kaire tu, dagwedaga, dagwedaga. We moderu, kaire tu, kaire tu. Dagwedaga, we moderu. Babe, bado na kudai, babe, bado go.
How many kilometers does it take to get to where you are? Nyambi ene choka kuficha white. Ukona green for dote zenye mi udai. Yeah. Kaile tu wagwa, ngetango kwa teka weni mwana wagwa. Tunaopeo pressure di wana waka. Umeiva wendo nataka. Kaile tu wagwa, ngetango kwa teka weni mwana wagwa. Tunaopeo pressure di wana waka.
Sing with a black condom. Baby, she said she don't want drive with me. She don't want drive with me.